Kila saa kabisa koko kicha. Girl, just listen. Twish kama heden. Nakweka kwenye top 10. Nadata na reception. Bina choka hoi pande zote b-boy. Bita baby boy tumi acha na natoy. Close people toast my pose. Mekwenda cause na. Sasa dose na isi ya za machos. Nadapenda za kunyele def. Zimekwenda shule. Upanda mombile nadata toka pili ile. Sula yenye mfuto. Mashavu yenye dimples. Sula yenye mfuto. Mashavu yenye dimples.
Shabuni. I'm a Jocelyn and KJ and on the watch. What's the Bible mean? A flow state is at a tattoo. Yeah, cause Stuka can yanga leal. Hakwa mini come apart from Leo and Beer. Nishadi moja vi, doli of a tear. Maraka tiki saki choki fana kega mia. Gafla kazaku lia. Kwa kinishika kwa isi. Wasi basu gani yia. Kumona demon under the year. Ana dan as a geek and I'm a flow. Rebusa paka mwishi. Yani mina weka full. Yeah. Isi ya zangu kwenye mziki zina choma. Ndo sababu kubwa lo mfanya ripende sana. Mtoto mzuri kimono tampeshima. Mina mwita dhahabu ndana kari yako nzima.
Oh, yeah, I'm so. Nimepata dhahabu mtoto wa kari yako. Toto na vutia kila pane. Oh, toto na konesha baka madisho.
Mina Ferrari, niko simu za mjani, kichwani niko high. Na muna manzi maskani, yuko so fly. Mina why, na jigo za duli na mfata. Na mpa high, ni machine kama muli, kadata mtoto wa katai. And then y'all come a gold. Yeah. Ana ita kama bling. Kama dhahabu, ame shafika kwa king. Queen, waheri na jabu, ana kila sababu. Asipate tabu, ni mezimika ajabu. Yeah, apendi pesa, apendi show. Yeah, mpenda blue. Washam teta semi no, yeah, na on the full. Doma makabaisa, julikana mpaka kwetu. Steve, unataka kumjuo, Master J, tunset.
Yeah, I'm a soul. Nimepata dhahabu mkwatu wakaya go. Toto na vutia kila pani. Oh, toto na konesha baka madisho. Oh, yeah, I'm a soul. Nimepata dhahabu mkwatu wakaya go. Toto na vutia kila pani. Oh, toto na konesha baka madisho.
You are style, unabongela smile. I'm telling, napende yako smiling. Popote na jinadi, popote na jinadi. Hakuna wasaidi, hata we bididi. Oh my God, sema chochote ni kuga. Mtoto na kata, hapo mindo na data. Kiuno na kamata, oh, rana sipata. Kiuno na kamata, oh, rana sipata. Go shore, kata mini date, no store. Napo nipa mate, ona sasa wamesha anza. Vishikia na samete gantena